kwa kigoma ebado mwenye kuni ndo anakula kilichoiva.
Yeah. Oh my god, your body give me temptation night. Mimi nawe tuna combination night. Na feel kwenye meditation night. I'm in love. Hey. Napenda unavokandamiza. Your boobs pom pom miujiza. Na kesho tuanze tuibiza. Ni raha tu za kufuruliza. Eti mama.
Ukijoza nyuma yako kweli kontena. Tena, tena, tena.
Everybody now. Nakukabize gita we Santana na.
Tuna machi, wata sale sale. Mina wewe, mina wewe, mina wewe. Tupo sale sale. Tuna machi, tuna machi, tuna machi. Wata sale sale. Mina wewe, mina wewe, mina wewe. Tupo sale sale.
Wendo wangu mabuba ini mkali ya nyonga.
Dance.